82 ruux oo ka mid ah ciidamada kala duwan ee ka howlgala maamulka Koonfur Galbeed ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay ku fulisay xukunno kala duwan oo isugu jira xabsi ciidan oo u dhexeeya 3 ilaa 5 sano, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay khalkhal geliyeen amniga degmada Bardaale, isbaarooyin fara badan oo sharci darana ay dhigteen degmadaasi. Askarta xukunka lagu riday waxay isugu jiraan milatariga dowladda federaalka iyo daraawishta Koonfur Galbeed. 14 ka mid ah waxaa lagu xukumay min 5 sano oo xabsi ciidan ah, 9 ka mid ah waxaa lagu xukumay min 3 sano oo xabsi ciidan ah, halka 8 kalena maxkamadda ay dambi ku weysay xurriyadoodina ay siisay. Waa kan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad Aadan Abuukar Maxamed oo ku dhawaaqaya xukunka.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida markay aragtay aayadda 33 suuratu Al-Maida iyo qodobka 484 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, xukunsanyaal 1 dable xooga 2212 Cali Maxamed Sheekh Aadan Timajil ina uuliyo Maxamed Cabdiraxmaan 33 jir oo ku dhashay degan Bardaale ka tirsan ururka 47 guutada 8aad qaybta lixdanaad xooga dalka Soomaaliyeed. Lambar 2 dable xooga Keeru Maxamuud Maxamed ina Katama Axmed Cabdi 31 jir oo ku dhashay Kultunwaare degan Bardaale ka tirsanaan jiray ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed degmada Bardaale. Lambar 3 dable xooga Xuseen Maxamed Cabdiraxmaan Lama ina Xaawo Cali Aadan 36 jir ku dhashay degan Bardaale ka tirsan taliska guutada 8aad qaybta lixdanaad.
Dhinaca kale, taliska qaybta booliska gobolka Bay ayaa soo saaray awaamir la xiriirta dadka hubka ku sita Bardaale inay iska diiwaangeliyaan wasaaradda amniga Koonfur Galbeed. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Amiin Mad Daruur ayaa caddeeyey hub aysan dowladda Koonfur Galbeed ka warqabin inaan lagu wadin karin degmada Bardaale qofkii hub haystana uu diiwaan gashto si looga warqabo.
Qof walba oo origin shaqsiyadiis hangaaday way baa la sheegay intii seedo amniga inshaana sharciyaysan gurigii oo siwa sharan lahayna degmadan Bardaale dhagtiya la qabad ama laka araga way la wareegi doonaan dowladda Koonfur Galbeed la wareegaysa si hadhow dambe nin arna unumay la raayso malnin sheegna malnin digna qof kasta oo degmadan fooga oo guri isu shaqsiyadiisa hangaaday ama hay'ad ku waardiyay ama NGO ku waardiyay ama isbitaal ku waardiyay ama shaqsiyadiisa guri jeeyay way sheegan intii uu sharciyaysada saldhigga booliiska kooy warqad la sii gurigaas ay la koogaada walaal xasaasi leey inta qasada filay siling ogaada oo lankaasi lug ogaada markay yalla fadee marka qofkii taasiin awaamirtaasi oo ciidamada booliiska biyan in dhegnu laalena kulli meel raayis tilaba sharaf waa fasan qaadoon way sheegan 24 sa gudaajo inta guriido shakhsiyaal kale inta oo iska diiwaan geliyaan.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo muddo 2 toddobaad ku sugnaa degmada Bardaale ayaa meel fagaara isagoo kula hadlayay shacabka Bardaale. Wuxuu u sheegay inay u taagan yihiin Bardaale in laga ciribtiro kooxaha doonaya inay carqaladeeyaan amniga degmada.
Walaal fadaana reer Bardaale, dad shacab ee aadan faylaatiin owlaado un dhalnay ay ku noqnay runtaalan sheegoy hebelowlanki dhaliya kordaas ariga qaldin yar qabsoo hala rooy hoob isu qabad u ahay dowlad halankaan geliyay hal isku qabadooy ilaahay idin shaqaado dariiq hal isku qabadooy degmadan wali dad ka deegasay ama bulshadan wali dad ka deegasay nabadiyay in ku shaqeysa walaay xumna la sheeb maamulki meelo ku taliya markaas roogona maamul la amal noolada koro maamulkaasna la la shaqeey armo qabiilkana meelo isku dhig arqabeel hoob wal dad intala wax marneen meeli usaa nooridi imeeli nijeey wala arag ilaahay idin shay dowladnimada deegas maamulada deega dowladdiina Koonfur Galbeed ah diyaar asingat
13 jid gooyo oo bilo ku horyaalay degmada Bardaale ayay maamulka Koonfur Galbeed ku guuleysteen inay ka qaadaan degmada, kuwaasi oo dhibaato ku hayay isku socodkii amniga degmadaasi. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.